CK Music from Mazda.
Dosh music.
Fire.
In a dosh. Boss.
Boss. Diviva. Jipsha. Kweske. Jipsha. Jipsha. Jipsha.
So. Wamaona mama jine kawala laile. Chifukwa do yanga. Ipe zeka yoko miwa 626 ine. Benangu ni mabwela. Bena sinikwanisa. I'm not a criminal. I'm just a hustler laile.
Kuntambisha maolas Mulanduwa kulia kanyazi Shawamane fima pizza Don't judge a book Kuma covers Tulimo concrete pillars Imule menana pongos Mali u asilas Plus wazi wa kwilanzi Kena kwilapu Numu sanya ukazima Ausiru mwezi Ausiara ukuoma Nakoni Sabalas Tama nyintazi
Nyintazi Nyintazi Rrrrra Baniba wakani una Wama ona mungati nekawala laini
Chipsha
Chipuka do yanga Ipeze kayoko miwa 626
Benangu ni mabwela Bena sinikwanisa
I'm not a criminal I'm just a hustler
Sindi nekawala la Sindi ni mbaba
I'm just a hustler
Na kuliko sewa niziwa maka maka wazima iwa maziwa Dina tosh Boss Sauce Gozi ya mangos Baba D Ha Mwen shy Don't feel shy Barana palya Bamole Mwema kuka fools Mwen fuzi
Shala, Elias.
Straight up killer virus sound exclusive from CK Music Promos.com.